Vya mutu, vya mutu. Vya zame, vya zame.
Man, all you want.
Zambi, ole kibonene, wana tinde libiso Yesu mobikisi. Olingo wa Zambi, ole kibonene, wana tinde libiso Yesu mobikisi. Sale laka mokonzi, okoyoka esengo. Sale laka mokonzi, okoyoka esengo. Sale laka mokonzi.
Kalunzelu, loyali Marie, naboti Emanueli, Kristu Musakoli. Lola kalunzelu, loyali Marie, naboti Emanueli, Kristu Musakoli.
Lili wanzambi, nandi melio, o maso maloba yo, o yelingai. O saleli wanzambi, nandi melio, o maso maloba yo, o yelingai.
Okoyoka esengo, sale laka mokonzi, okoyoka esengo.